washukuru mama wote hasa kama wewe upo. Washukuru mama wote hasa kama wewe upo. Washukuru mama wote hasa kama wewe upo.